Leaving home is one of the saddest feelings one has to go through. But it doesn't mean we shouldn't go. I believe we grow when away from the comfort zone. Namguzomile ntaki wahambo, but I need my mom's blessings.
Kodwa ndifuna ukhathazeke sendisuke emaqhandini ukuzama nyanga ndipheleke ndizawucela undikhulule ukuze neenkosi zindifikelele ndingafela endleleni apho ndiyakhona ukuze ndifikelele xa ndiphethe ibhek ndiphuma uzungothuki thoba amaqhala ukuze iswekile ingenyuki akuncedi uhlala nje ndizawutya ntoni xa ndingabili bunzi mandiphathe ibhek nefotsholwa ndifuna uphapha inkunzi ezo nyembe zisemehlweni ndizazosula nalo mthwalo usemagxini ndizawothula zibambe ngenkophe andifuna ukushiya ulila ungaqhalaba unyana kho uzobuye ebhila mandifake umbhako yeza umphapha apha edyasini enye nenye mama ndizayibona ebhasini andifuna thela ikhaya andifuna ucutha ikati eziko buye ndikubonise indlala yelo siko ndiyosebenzela ikhaya ndiyosebenzela ikhaya sulila mamtshawe ndiyosebenzela ikhaya ndiyosebenzela ikhaya libe kude ekhayeni yindoda ukuzikhule ibetheke iphinde ivuke izivuthulule iqhubeke endleleni ingakhalazithule njengebhekile ngasebuhlanti ihambe ibuye ndiyosebenzela ikhaya ndiyosebenzela ikhaya sulila mamtshawe ndiyosebenzela ikhaya ndiyosebenzela ikhaya kumele ibe kude ekhayeni yindoda ukuzikhule ibetheke iphinde ivuke izivuthulule iqhubeke endleleni ingakhalazi thule njengebhekile ngasebuhlanti ihambe ibuye
ungakhali ungakhali ma thule ungakhali ma ngoba nzobuya nzobuya ma ngoba nzobuya ma ndikwakhele umuzi wakho nditshintshe ikhaya lami nzobuya
ndiyosebenzela ikhaya ndiyosebenzela ikhaya sulila mamtshawe ndiyosebenzela ikhaya ndiyosebenzela ikhaya kumele ibe kude ekhayeni yindoda ukuzikhule ibetheke iphinde ivuke izivuthulule iqhubeke endleleni ingakhalazithule njengebhekile ngasebuhlanti ihambe ibuye ndiyosebenzela ikhaya ndiyosebenzela ikhaya sulila mamtshawe ndiyosebenzela ikhaya ndiyosebenzela ikhaya libe kude ekhayeni yindoda ukuzikhule ibetheke iphinde ivuke izivuthulule iqhubeke endleleni